ngimise ngibe yinsika ekhaya kukhona abantu bathembele kimi ngimise ngibe yinsika ekhaya kukhona abantu bathembele kimi ngimise ngibe yinsika kukhona abantu bathembele kimi Give me a sense, give me a sense, who can I be? I'm a sense, give me a sense, who can I be? I'm a sense, Sikela kukhona la ababukela kimi bathembele kimi ekhaya nami ngithembele